Step to the right one time, to the left, then pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you galah me? Bounce for me, mommy. Pose. Turn a reverse. Turn a reverse. Turn a reverse. One man anaitwa Dimore. Mgenge flani toka Oyole. Mtu ma vibes yani mavidonge. Akisikia beat must azitoke. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. The other man anaitwa Kevo. Big man bazuka dinyo. Yendi yo kocha ma player kando. Cheze ya mangokojo kama Ronaldo. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. Ana reverse. So one day hawa wawili wakamit. Pale tao, tomboya street. Jam session manze kukolit. Everything good, yani everything tick. Wana reverse. Wana reverse. Wana reverse. Wana reverse. Buda manze, unazitoka. Buda manze, unarombosa. Onyesha mbogi how to reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse. Mombasa wakaenda na reverse. Kisumu wakaenda na reverse. Sasa Kenya kila mtu ana dance. Jukevo na Dimore wa limit by chance. Twende reverse. Twende reverse. Twende reverse. Twende reverse.